gusa gushakira amahoro handi mu butunzi mu mafaranga naye arimo mu mashuri menshi mu mazu mu modoka meza naye arimo mu myambaro ihenze naye arimo mu byo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa biryoshye naye arimo ushobora no kuryama ku gitanda cyiza ijoro rikakubera nka manywa nusinzire nshuti yanjye reka murangire intsinzi ubura amaso yawe urebe i Karuvari uwahamanitswe ni we nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure n'amahoro yo mu byahari ku Uwiteka avuga aho Yesu atari haba amaganya kwitotomba no kwiheba no kwihugiraho nibyo wahabona na munezero namba wahabona nubwo wakwiyumanganya ugaseka arikuba ubabaye sanga Yesu bimubwire n'inshuti yawe araguha amahoro adashira nuzongera kubabara reka murangire intsinzi ubura amaso yawe urebe i Karuvari uwahamanitswe ni we ntsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure Yesu ageze na mubabaro uharangwa Yesu arabihindura bikaba bishya ibyo kwihebeshaga bikaguhagarika umutima bigashira imbuto z'umwuka amahoro gukunda bagenzi bawe kwihangana no kugwa neza bikaba ibimeze bityo nama tege kwa bihana abo bayobowe n'umwuka wera nibo bazara ubugingo reka murangire intsinzi ubura amaso yawe urebe i Karuvari uwahamanitswe ni we ntsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure reka murangire intsinzi ubura amaso yawe urebe i Karuvari wahamanitswe ni watsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we aramuhamagara ati mwana wanjye zari mitwari kuvuna nibikuremereye maze mbikuremereye